yande joni tori min tay sappo e joi studio kalangu habaruji e fulfulde kori jang hirti e mon habaruji meden sembe mo hande dartina filla hono neddo lati do nila wada mo hawrude le duniyaru gardena galdu nyeme haali hala himbe wombe riwe leddi algeri wart leddi niger o wi hunden lati yabugol hakkeji bibbe adamaabe lato kambe dille wombe endan dundu ko haali dum do galdu nyeme tiagal ko yew yoy nokkuje to himbe ben endan berna hande jena lewru october 2018 dum woni nyalaane sappo jedde bernde leede duniyaru do filako dorto laruji ko tawte bibbe adamaabe studio kalangu yara on hande fa pamoyen nokkure jangirde to mugabe wono jangine gam batte pamen non dum yara ko watto himbe emre e chapade jedde won tono janga jedde do wono jangina be yewtare men pinne studio kalangu eden garta yewtare gonden kay do filako eden koja do filako darto dewlinde sukabe jonay dum do hande on nanan goto kalo do fila ko yi e majjun tiagal mo du en kalan hala tiardonowo sukabe yonay be endan no dum latoroy fu sumana amadou janganta habaruji de fulfulde gofu ko puddirte ni wonno hono war fila ko darto hono hawtugol den ne kay kawtal sembeji leyde jeyde sahel de en inditra du G5 sahel kandu kondani wadan hono fawar joni orgal ko watto ko nuji tati nokkuje nokkuje e der leden en do fila durduggol e jiadi en ben endan dum wonno ko minister leydi France kawjido fila ko darto fawar jontu kondani hono konuji e soge leydi France halto na in jamena gallul la moro leydi Tchad no kuto yaari jahangal ko watta ko tawi do fawar joni le jahangal enda non ko haali dum o wi ba ko tawani sembeji din enna ko dum kawra wonko heddi ko hibbi dai kanon woni hono gollangal waawi wadede sabu be ngadino jaati orle godde de be ganno ko watta jeegon kambe G5 Sahel dum woni sembeji din enda nenne ne kay du kono e mbay wadde orle tati garoje de du gam batte alle tandu kono sigila godde be de ke do majjum nenne kanko minister leydi France o du o yeyto enda ni o yide horjo leydi Tchad Idrissa Déby itno non faande o ya sogeji leydi France mbiyetedi Barkane tawadi ele sahelo en nano golla non faware jondu konda habaru no tawadu hono yewter gon wadama gam batte alle famtinde himbe dundu do en galdu nyeme yewter ne du gaddo dum kam wonno ne latido nila no enda do inde hono hawrunde le duniyaru gando filla ko darto yoltugol kulle bibbe adamaabe e yitugol hakkeji mudun en nenne ko waddi jahangal do enda du konda ni kanko enda o yoyi nokku to faware joni himbe gonno jippina e leydi Niger nenne wonno ko haali o wi hunde enda no lati sadorma mawdo yaade himbe riwoyteebe leydi Algerie no garta leydi Niger do enda e do kulli haali fu wala nene dum waddi ko faware jontu konna ni yewtarde Rukiatou Adramani adinde waddani en.
There is also a lack of sufficient
nanga agade siyaade dow ni ƴewtinaade daara filla ummotoɓe leyɗe mum en no jaha leyɗe Touba koɓe wodani pelle jinganoje himɓe leydi saɗormaji misali rewɓe tawaɓe nder iri jahaale ɗe degon worɓe no jana he mum en na degon du kam ehe koɓe mabɓe natta jeenu gam keɓa ko ñaame e ko watta joɓaari saɗornan ɗiɗaɓam pelle ɗe du woni ko nder duuɓi cakitiɗi ɗi leydi Algérie riiwi himɓe leyɗe janane ɗuɗɗe ɗo du leydi Niger ɓe tokkirta koɓe kota kiloji lasso e joyi na ko ɓuri noon ɓe dillata he koyɗe ɓe kewto ɗo leydi Niger nden koɓe keɓani e balla diwol himɓe goldu ɗowtanaki laabi kawjiɗi hakke ɓiɓɓe adama
o wonno fawar joni hono nelaɗomo le duniya mbiteɗo Felipe Gonzalez nden ene ka o holli du hono omo aadi lewru juin waroru ndu endan o yaha o holla gollal ngal o waɗi ngal endan tiinde hawrinde le duniyaru mawde hawjinde filla yoltugol kulle ɓiɓɓe adamaɓe nonni faande habaruji ko ketti noon tawadu konda ni hono fedde ten AFP kam wonno AFD kay kam wonno fedde leydi France waddore ballaga muɗum yaade e feccare duuɓi capanɗe jeegoni kono golle leydi Niger ɗum wona so hisama hitan temedde jeenayyi e capanɗe joyyi jeetati noonni koɓe puɗɗi gollude ɗum ɗuɗo ballagaji kewɗi ɓe gaɗi nden e luumo kollol na mbiyen du batu kollol to wiyete CCFN Jean Rouge ɗoena gallu ñamey gam batte hollude gollude ɓe gaɗi e koɓe aadi gollude yaade yesso ɗum waddi ko fa hande Gungu Mamadou ɗan tani yeyda royi no ɓe gaɗiri batu mabɓe o waddani min pirde fulfulde nani haalaka. en der soudu fina tawa leydi France hawtade e Niger yetendu CCFN Jean Rouge don woni kollol AFD wonde wonno wada dum woni fedde leydi France ngaddore balla mun yaade e fetiare ton enda tawa nate kulle ko holloto jonde AFD der leydi men Niger dubi chapande jeego ni enda dubi sappo chakitidi enda ni AFD o watti ko watto milioji keme jeego euro gam batte walutude leydi Niger milioji hembre en nogay di enda wana e do filla ko darto jande tang har filla hebugol ndiyam be gollito enda gudel nokkuto fotto ndiyam dan enda kanya nyibugol chateauji honno yantalani AFD walutide ko nda Niger campagne kawji lantarji gam batte heba sembe ko fotto lantarji fa heja en watto ko tay lantarji yey nokkuje fu hawtade e nokkuje laddeji AFD waddi ko nda ballaga mudun ko darto filla nyamir kejjundi enda leydi ndi tiagal mo be ballitido filla ko darto lamaragol democratie dum ko angongol fuddi nay lewru october timmowan chapantati go lewru october ndu enda
nonni chagalo nani na kenya musa changari goto kalo do inde jing pelle jingonoje sudu baba hali do filako ndarto hono fodu fodu ko won ko ta hakkunde mabbe bandira mabbe latibe jeyi nato e le parti politique gon di gala e lamu gal singude federetende fdr dum du konda ni o holli hono fi ono wontir har mabbe ton endan hande mi muuji nande hono hala tawabe himbe be gonbe kala hala mun e nato le fdr endan dum tawa to mu en omar jallo goto e mabbe latidum tawa ele gollangal o hala ni bandimi musa hasan koro ko be tawa ton endan.
Le fait d'être membre du CCAC.
Natu de CCAC, fait de haurune pelle jinganoje himbe leydi. Wawa hadi natul pelle fereje gom. Nondu fa handen, tawabe der pelle gom. Kan en du no bawi nati feddete. To der FDR, fait de partiji di tawake laamu. Wodi nokkuje gom de ardibe pelle jinganoje himbe leydi kokka. Amma be bi kan en natata nokkuje de gan kan en tawaka feddete. Sa himbe pelle gom kokkaade. Denne mi ay fu ko hani wadda sa dorna chaka himbe. Sa ni de hala fereya gom wodi. Pelle de himbe mu en adi no kuje den gam pelle den juude majje no tawa wakkati FDR o singete golle du gadama dudal himbe kali do inde mayre bani ko be kokkaka lawol haludi
beaucoup on parlait sans avoir de mandat
hande de jene le october hono batu hono sappo jeddamo le duniar do filo ko darto laruji ko latin laruji du konan torro bibbe adamabe dum du konan wadama batu mudum gam batte alla e hollude hono faabar jondu konan ni choddondiron himbe studio kala ngoni hande de endan yara on fa pamon do filo ko darto nokkuto himbe gonno janga ben du konan mugaabe gonno janga be baawa haala nonni l'école intram du konan ni faabar joni ni hono hasan banaba l'école o singa kana ilu hitam ina temeli jene chapande jetati hande nyalama ngonde o enda himbe hembre chapande jetno wono janga to enda mugabe hautadi himbe jetno du wame na jangi nabe do fika nene neka kepe mpame no fa woda wadi ko fa wada jontu konda ni bandi minje yewde to enda mbe tedo mamman saadu la atil kawon dekter l'école o o famini nene wani yara habibu garba kawon bandi minjado.
L'école pour sourds ici, c'est une école.
Jangirde mugabe nde no ferondiri e jangirde de tom. Le lady Niger kanje tati tan wodi nyamei maradi e zender. Komi jangintabe dum kambe l'école alaju o fu no gotun. Amma der jangirde aminde tindinoje min jangirtabe. Rawani min godana na sukabe jangobe hembre e chapande jeegom e njeddo hikka hembre e chapande njeddo min kebi. Gamin kantida bindol klasi arana on. Le jangirde de mugabe tan bindete jondubi je warde dubi sappo e didi kala siji jeddi min godi fudda fa kala si arano iri ko jardin d'enfant du ninom minen min janginobe gomnanti non wodi no wodi gineji jangirdi baka janginobe wala he gomnanti wadde tadi tiagal kala siji jeegon dem be jarta kenana to nokure gollal e juude e kintinte don be e kintine polomberi e konandi emo
etc etc
har fella jande ni waddi to enda gades du ilukol lekol o mabbita war jom balde jeddi ni enda lekol o wala na watno wodir ton en ko sabi ndu woni be bi hono gineji goltir ngon gala bindir e dewte ko windete woni wala sukabe don jangino ben don dum waddi ko horebe hon faane ko te ko jess kan wonno hono fedde hawjo ton do filo ko darto mo jingol lekoliji di enda ndu babirabe sukabe jangobe nambe saro mabbe ka en tawte hen nen non wonko horejo mabbe on enda noddi yaade e keddi saarobe sukabe gam batte be gatta juude e jibaaji be balla bibbe mabbe keba gada jande no haniri se me ket non nanon farjo betel mahamman bello yerma latir kawon horejo mabbe ko jess ton enda CESA mo tagama agades.
jusqu'à la date d'aujourd'hui l'école
fanyalande hande no wala rafigineji jangirdi wonno kadi jande sengonga himbe no biya sai gomnanti amma minen kani kino sukabe amin pelle abirabe sukabe jangobe l'école yade ko CS1 fu no hani ummo ndaro famtina abirabe sukabe kono kani kyoda kayye goto ma didi ko sukabe jangirta gamni janginobe e sarusi kawji be jande on fu no potti nani sukabe du no ngaram sibaka fu na sukabe mburto ngi a l'école be ngarta gam alla e rafi gineji jangirde nden en hani min abirabe sukabe men min pama ko dun titta amin no e sodude kayeji didi ma tati heba jande fudda yade yeso de gineji jangirte di ngadama no yeddoyte nino
on distribuera ça aux enfants
o wonno hore jo hono fedetene ko gesto en nan tagama agadez wakati yewtere mako e bandimi Musa mamma
fina tawa jamu e challal fijoji pirtor bali e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy e mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger
do filla yewtereji ko min gaddan tan studio kalangu ko darto filla dewlingo sukaabe dum waddi ko fa hande ndem yan ketino nanon yewtere min yewtide suka goto mbita Abdul Kadir mo dubi sappo jeddi jiyaado wuro gelaajo departement Moussaye
mi hojeynaani mi e hoore an sengam dubi sappo e jeetati ma sappo e jeenay laso en fu no waawi tay mi hewti bangal tawreddu tay mi wadi bawde wawde wadde mi jogo deeka no haani harka dewgal hunde non ko tiidi sanne hunde joddano faamaide hanu keddi be subaaki subanaabe ngimi no wodi masala ciwdo maji donc seyni mi subo yal noy mi do ba jodat na min bawa gam minen kay min kollitaama jaati kollita neno han tay laataki gina dum do majjunga yettaako tay minen hultaabe minen subi rewbe be yonay bangal debbo jonudo bangal tugotomi hedo won debbo jonudo bangal debbo ngado dubi sappo e jeetati rewido enji le dewle raata dewle gonfu ben do yirrani dewndiran wonen ko anduden keto biye duba ko ni wonno wi'ano enda wana no ni en enji ya bale leedi gelay to gonde do enji donc no hani vraiment paming suka membe se be jonay to nyaare to dewul nembe fa wada hakkilu kina to harana dum dewga
tiagal do ni faande min andina on dum wi'ete suka mo yona e leedi Niger ka won du mun yottaaki sappo e jeetati don sabi laamu leydi Niger no wodi laabi di hoji fa jojjini hono fa wara jondu konan suudu sariya e neddo charto no sukabe endan laatibe du konan ni hunde fuko wadde mabna ko be ngadi funa hantabe chartnama e do neddo chartno sukabe yone o enna wono ko yewtere meden pindinol yaato hande do enna studio kalangu heba anditen fa woda Boubacar Adamu woni ko wete kanko on do wondo enna ni hono suudu sariya mawndu galdu nyemey o andini fa wara jondu konan bandim Alassane Kouzi Mamadou ne woni yaare gollanga funo no yaara
ko woni pamaraku neddo kam woni mo yottaaki duubi sappo e jeetati laamu adi laawon no gay November duubu jinaaji didi e sappo e nay gan tabintide golleji do sariyaji sukaabe be jonaayim laawon gol holli golleji didi ko charro on haani wada fiide cabbi sariya do sukaabe se wadi baasi dida be ngere na sukaabe ben hisinde be gacce den non dewlinde mo yonay no woni hen gam no lati bala o mawdo yaade tukki kale ndo dum du far cellal balli mabbe far hakkileji mabbe far battane mabbe e horemu Boubacar Adamu chardo no sukabe ben jonayi sudu sariya mandu le nyamay famtini anoni
les juges des mineurs
kido todo fille sukabe be gade dubi sappo e jeetati wawana sarda nade sukabe be wakati cellal mabbe dena kuna jande mabbe mema suga debbo tilsinado dewlina burna mun ni hida bonni kido todo fille sukabe ono wawi sarda nade
en cela le juge peut intervenir
illa dubi ujunaji didi e sappo e nay warde hande neddo fu no wawi holloyde chaddo no sukabe men jenay on seni matani to suka woni no dewline den ne kerol horebe fu e walobe do renugol sukabe lato lamibe non ma horebe dina no walobe mawdo sariyaji hautade e sarobe sukabe ben e hore mun latibe kamben gonno rena sukabe mu en seni filla dewgal sukabe ben jenay ben wari to kitotobe to saito dum dara dum famra sabu dewgal gal daraki dar hirinyere Boubacar Adamu jon sariyaji be jonayi do gallu nyamay no fillata no mo jeniri dewgal sukabe be jonayi gom
Le mari lui-même quand
je dirai on he hore mum wakati pamtim mi dum do dubi suka debbo wi ana ni be gartirana dum cede mum kam fa city cede den du ni hokkagal accha fedde warde halani kan den du mi yami de tokkito filla o de ceewa de be fa city nanu ille den du wala gacci gonde mi halana
il n'y a aucun problème
wakati ji goddi gam fa ba de sukalel del yara jande mum yeso juju on tewtan itta dew gangal nokku futo sudu sariya woni no wadi kawki na da wadde sariyaji sukabe be jonai
Yautara pindinol gol wadama der balla fedde UNICEF
E do habari fulfultili fa mbiya assalamu alaikum balata jamwal